kuburaho igihe gito nari mbwanu ntamenye sindatabaruka ndacyahumeka Jay Polly
umuntu ntimo gukora kiramo kimizange zose ndabyuka nkamba zanka tamka kece mu ma street umurima ntimo minga ndabizuzera ubukaro uzatangazwa no kubona Rolls Royce Kigali kumata pi yimitu kudutambuka bafotora uranda kwa rocket eri fuza kuba susta nta kintu kiroto nukuva ku cyavu tukemeza abanyafrika mpaka nikota amasimbi inzira ni ndende ku muhigi w'umuhanga muzira gutata ronse wagakapuka umugongo ndatinya gutigitana amaguru iyo mpiga ubukaro kiramo timba Oskuno gakepe karindi zuba umunsi ushira nashaka ndyamishwa nirondo buri joro cyajya kurasara igasanga hasara ndagira umubyizi nta mugayo mpa nihirinzi zanje zikajya yimira byirasara inkuba zikubita njyewe sinjya ninya umushonja rota cyajya kwicura bya ibyo kajya irebe rifubye n'igihumbi igorofa nihinduka intege umitwa baye mutwara umwami ahindutse umwarimu kwisi ndatebe gatokira menye wiba umuhemu
cyari wonda humeka ahera kuva kera ariko nakomeje kuruka umwane yagahinda Nawaru siko nabakizi genda muri muzika Ndacyari honda humeka Nahembi kuva kera ariko nakomeje kuruka Mwane yagahinda Nawaru siko nabakizi genda muri muzika
Muri iki gihe ndimo cyo gukora izina Cyo ku mihanda buri muntu anyereka peace Ndubatswe ariko sindenze mu biciro Ndi umuhasira muhanga byo kubana abantu bose Bakivanga amasaka n'amasakre ma musike ho mutakira mu gatebo k'abasebanya icyo gihe Nyifata nganira n'abakuze bakama mayite nkaganiriza microphone Sometimes abano kwicara mu marigara nka terazori n'abajama Abenshi bita indegera ikarita abacanga abandi bishwe n'ikivunga nkunda ko bakunda freestyle Nanjye mvugiramo ntibasore ibisage nk'ibya Selassie I kwa Gasabo nawe ikigo twumuri muteje imbere rubanda Nitwavuga yuko n'abanyamahirwe bino mu Rwanda bagwa ku bugaro bagasezera ibibazo by'ubuzima Ibyo biba kuri umwe ku ijana cumi n'ukiduke ngo wigereranye n'abanyamashe kuri umushonje Kuburiho nicyo gishoro tangira business conduitiwe tumenye icyo bakurushije ndake kuzindi shururushe na benshi bacakica ubushamere uteri shoti witwe cash money
Ndacyari honda humeka ahera kuva kera ariko nakomeje kuruka umwane yagahinda Nawaru siko nabakizi genda muri muzika Ndacyari honda humeka ahera kuva kera ariko nakomeje kuruka umwane yagahinda Nawaru siko nabakizi genda muri muzika
Ntenawe twari tutaziranye Ubuzima muri ghetto bwo bwari kimwe Umutima niyo yari indyo nk'ibisanzwe Dokta tuheruka kurya ugikambakamba Twabayeho nabi ntutinde kubivugwa Jay n'umwe nawe Life isharira nk'umuravumba yayikuriyemo Osu ishuri rya kera nawe yaryizemo Rugira yamuhaye itarano ngo aryagure Sipiriyani na Makaveri bayinkoni Itizi minja muzazishorere mpaka mutanze Aho muzageza bazakomerezaho Intero yo ni ya yindi Ubutumwa buracyatangwa Basize umurage Ubyemere cyangwa ubyanjye Ntasi yigeze ibahitagira abahanuzi Duhurira kenshi mu miharuro n'umenye Ibyo birakwiye wamenyera bo ukanje amazi ntawanuri waba ibyo byayica ubonye Wowe uhita umuhanuzi ari aho yageze Agenda muri six for Empire Inyubako zikeye n'ikizego cy'icyago Kwinjira tafa ari urupapuro rw'ubutumire Wahinduka umwambari bagadukira bakize
Ndacyari honda humeka Ahera kuva kera ariko nakomeje kuruka Umwane yagahinda Nawaru siko nabakizi genda muri muzika Ndacyari honda humeka Ahera kuva kera ariko nakomeje kuruka Umwane yagahinda Nawaru siko nabakizi genda muri muzika
Tuff Kings Junior Rakoze Amahoro kuri Green F2K Studio